Zwap.com. Monday, kutoroshe kwenye kazi. Jumanne, kupeleke kwenye kazi. Wednesday, twende wote kwa wazazi. Wajua kwamba iko
Millions of girls on earth. I don't wanna keep on chasing everyone. Only one queen away by my side. Millions of guys on earth. Wana tamani chance ya kukuita wife, but only last king gonna treat you right.
Sipoteze muda kujiumiza kuridhisha nimekupenda we ulivyo. Sipoteze muda pesa kujiongeza uzuri nimekupenda we ulivyo.
Baby stop.
Toroshe kwenye kazi. Jumanne nikupeleke kwenye kazi. Wednesday twende wote kwa wazazi. Wajue kwamba iko wazi. Propose Thursday iwe mbele paparazzi. Friday kina waka iko wazi. Jumamosi jambiani tuko zanzi. Jumapili bado tuko ganzi.
Sipoteze muda kujiumiza kumridhisha nimekupenda we ulivyo. Sipoteze muda pesa kujiongeza uzuri nimekupenda we ulivyo.